Sippin' wine, property. Chidogi dogi, ay. Anani when a human skin. Lekati wa pasi BP. Okay. Read my freestyle. Tizashita so. Okay. Sunga zive program ya malighting nga tunkala mumudima. Sunga tashe rice nga tunakula na nsima. Sunga wine gelo nga ti ulibe gemu. Somba sisi diela kuri bewemu. Sunga ringani ze royal na energizer. Loko gentleman na humanizer. Tulo tuapa mattress tupusana na mpasa. Sunga ringani ze saka na bad father. Rapu ni nyumba yanga. Loko kapena rapu ni munda wanga. Pevwe neo ni kabulikila. Mafans bakonka fulu inzi kunkulungila. Nili invisible so nina time temper. Dine imbu ya muma verenga muma paper. Dine leader Museveni. Dogi anasoba fulu chifu mupezeni. Kudara nenza nsupported format. Manje bani yopa fulu komando mu combat. Dine threat sivama ni tomora. Marapazi ni nkuku wose ni gomora. Nezo kamba, one day za balansa. Manja run this shit fulu chapalaza. Nidi broke sini paying attention. Bose mwenzo kamba, this is a point of correction. Been quite a long time, okay na nkala kozi. But zina sina chinja ikalibula kidi. Nezo mvela mwenzo kamba, but I think anavana. Just because it uma feature nenzo gana. Muntu wanga sunga chite veni dua. Osalinganiza dogi na vaukuwa. Pressure, neo ndine machua. Tile kupumu lako ama kei mweshua. Stevie chiti lako che boy tili na agenda. Nga ufu no ziba jipi peta unga remember. You don't just talk to me konka protocol. I hate your mom is the star source. Nika kamba I don't swallow my words. But the best work Bushman the code must be crazy. Nidi fly naughty boy diva inzi. I am the shit now so ni dealing ana inzi. Dine imbwa, nidi beche chikumba. Dine ija type yes ishula potunda. Nika pita wafu nika wakamba. Dine odula three kwacha mubamba. Dewa soko la mendo kwa tidentisti. Novanga mbira tubudula rapisti. Mufu ni konvera ndiawa ndine latest. Nshawa na holiday kwa ti7th adventisti. Ikaliko boy. Kumulako che. Okay. Nabugere la mufuti. Okay. Inawi na kudala sunga pende magozi. Tuse kikuli woze benzo cha opozi. Apa na chitika. Ninga paisa kodi. Nga tiusu shaenda ukaniele balodi. Tika pita boy wa makamba. Tipita tiriziko mawakamba tivakamba. Bena fake boy njine original. Batisho mafuru radio no signal. Mutini karongu batani boy apo tepo. Niwa kwesha fulu kasaka kama potato. Mayo body bize bango disa. Amaya lemo embe kezadi apwasi ni misha. Shoutout kuma fans bagero na bagai. Always got your back fulu kumutengo fangai. Sibanga ni chile loko kumezo na funya. Wali under butter cause fulu boxa pokunya. Kunkala fani banayambo cha apply. Waka cha text na siyo cha reply. Uchoka kudara waembe keza sinisila. Waembe keza shoutout boom nyimbo ya sila. Watate ni wa Snoop, Lion King, Simba. Zina ndine dog, mwana wawa imbwa. CBY property. Anani mwene human skin. Rate my freestyle. Okay.